Ka jo haro.
Alo, uni Freddy ya?
Atini ni?
Uni Freddy, mini Freddy.
Ehe.
Lakini hapo ni kanjo.
Ndio ni sitika jo, kwani hujasikia vile nimechukua simu?
Eh, sawa, sikiza, mimi na shida, shida yangu ni big jo.
Ehe.
Mimi nakaa hapa hivyo sauti.
Eh.
Lakini wife yangu, Mamburi. Sasa amezidi, amezidi na kushoa amezidi.
Ehe.
Mama nyuma ya hao.
Eh.
Ameweka makuku, madogi, mapusi.
Hebu kocha. Pusi? Unamaanisha paka?
Ameweka mapaka. Mavi unaweza kufikiri nyumba yangu ni animal farm jo.
Ehe.
Mavi tu zimejaa huko nyuma zinapiga noise tu.
Yo, vipi jamaa? Twenye hapa fresh. Kawaida mnajua kabla si ufanya mambo makubwa mambo wa big. Yeah.
Jia nyaji nyaji bonai punet ala.
Ndio wakati ya ni tunataka kubonga na watoto wetu yani. Kuna venya madema zona nchangani.
Rosi na Agi, Magi, hey. Wana nichanganya mbaya. Josi na Suzy, Stacy, hey. Wana nichanganya mbaya. Tracy na Mixi, Racy, hey. Wana nichanganya mbaya, hey. Wana tuchanganya mbaya, hey. Wana tuchanganya mbaya.
Siwezi watanganya mademu nichanganya. Mchezo huu ni kama wapaka na panya. Wako wengi sijui ni nini nitafanya. Nipate moja nisifikiri kuhanya. Awe wangu niwe wake, anipeleke kwa wazazi wake. Niwe mume awe mke, wanaolala pia waamke. Time sikupita tafuta mke. Niliambiwaga ama dema wezi isha. Sijui basi mbona wote changanisha. Sana sana ka pengine umewasha. Ama uko sober ama kuna nyesha. Ustake kuona akikuchekesha. Smile na dimples mambo kuisha. Frasha shamsha.
Rosi na Agi, Magi, hey. Wana nichanganya mbaya. Josi na Suzy, Stacy, hey. Wana nichanganya mbaya. Tracy na Mixi, Racy, hey. Wana nichanganya mbaya, hey. Wana nichanganya mbaya.
Basi urudi na kupenda.
DJ Dara, Kishike Radio, Amore.
I'm in the mood to drop some hits right about now.
Middle finger to the haters, tryna act dumb. Go and put your hands up, where you from? I be home on night, I'm a fly Nigerian. I'm on night, yes, I'm fly Nigerian. Stay tryna hate, but I bet y'all see. Cash rules everything around me. I be home on night, I'm a fly Nigerian. I'm on night, yes, I'm fly Nigerian.
Biggs is a boss, so salute. Of course I'm recruiting. You love me how I brought you the movement. This is patriotism at its best form. So you know the great is arisen because I'm next. Oh, so I rhyme in a new way. Rhyme so a nigga spend time on the two-way. Diamonds and Blu-ray. You niggas is HD. You make these, but you niggas just ain't me. So why you wanna hate mine? I don't see you niggas. So a brother plays blind because I stay fly when I'm on a plane ride back to Lagos to Congo. Get the name right. New Bentley, Porsche, T-Hammer, tours every summer. You see that he's the best and the eagle on the chest is the reason for
middle finger to the haters, tryna act dumb. Go and put your hands up, where you from? I be home on Aija, I'm a fly Nigerian. I'm on Aija, yes, I'm fly Nigerian. Stay tryna hate, but I bet y'all see. Cash rules everything around me. I be home on Aija, I'm a fly Nigerian.
Yato watu wangu wanguvu nonini Godfather kutoka Kenya. Na nimetulia hapa hivi na DJ Dona manze. DJ Dona, kuna vitu mingi sana naweza compare nazo, lakini hii ndio mwisho wa mawazo. We ni kama mstari ya mwisho kwa ngoma. Venye mix zako zinaingia fiti sana, zinaingiza chorus.
Wazee wako jamaa, itabidi wapati heshima. Gandhi na mashuja, wengine wengi tu zaidi ndoto, kujisaidia kuepukana na mta heshima, kwa mta ikamtenga kuwa star. California mta moja bala mali master, uzaliwa tu kila saa, kuhama aende aende wapi, kali bade kwa hiyo moyo ndani, genge familia jo kuingia Kenya, mzima mziki kuisikia, kama kuza unga kanza pole pole, baada ya hita kapa baada ya kolera, kupanda kila kukikucha, wengine kando anjaribu kumchuja, kujiangalia mbele ya kio kwa ukuta, ndio amekuwa mzee wa nyumba.
Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba.
Muziki kwangu ni kaa kucheza tu chess, kachi songa kwanza na all the best, kari tena kwa mchezo ya genge, masoja wako wote pia walete, sacrifice masoja wa mine miss jawai, ndio wananipa tu ni kuwe high, ya mine peke inatesa, kunifikia mtaweza, maspike ba muziki ya jom kiongea, hakuna ulipia bila kuna mtegemea, isipokuwa mafanzu wangu naitaga wa genge, bila hao singiwa ipanda isi nege, maisha isha gioka squeeze pandagia Kamba, yes, ndio maana nitaga the God Father. Kimziki ukipenda nite bona mea, bling ni awards juu ya meza si unamezea.
Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima wengi wanatamba. Heshima kwa mtaa kwa mkatulika ta, heshima.
Yo yo, this your boy Cloud Tisa, I'm right here with DJ Dona. You know how we do it. K-E-N-Y-A representing Kigali International, Africa Worldwide. Ayo DJ Dona, you know how we do it. Ha! T-I-S-S-A.
Yeah, what's up? It's your boy Mr. DNA, a.k.a. Kijana Wamta.
Yeah, yeah, ni boy wako jump money, holding it down for Johnny, no. Of course, kama kawaida.
Listen, listen to the teaching. Mami know I see you back, back sliding. That's what we want now, educating. So listen to the song we sing. Now just keep your head up, don't get it. To the thing that you are fierce every day you're living. Hey, hi.
Realize that Jesus is king and he'll take care of everything.
Keep your head up, don't give it. To the thing that you are fierce every day you're living. Hey, hi.
So many ways, I don't know how to put this note. This is for the days that I get so stressed, and for the times that I feel so low. When I feel, see where they break free from the past things, from the old me. When emotions are so overwhelming, and despair befriending me. When I can't see past my nose, can't even picture how the green grass grows. When I feel my faith is fading, and my hope is oh so less. I know my God's my shield, so I don't need to fear. Even when my enemy's footsteps are drawing all so near.
Keep your head up, don't give in. To the thing that you are fierce every day you're living. Hey, hi.
Realize that Jesus is king and he'll take care of everything.
Keep your head up, don't give in. To the thing that you are fierce every day you're living. Hey, hi.
Regular. shot one to go up a good end. Yeah, as I see that come time is going online. Yeah, online. My technology, to go down and get ziki.com. Do what could do, what could do, what could you do, sana.
Yeah, yeah, watu wangu wa nguvu niaze niaze metuli hapa hivi na Godfather wa genge, no nini. Sale swagi busy, siko tuwa nime chill kwa keja, na represent genge on the mic, muaga always online, na skiza new tunes on Get Music.
Yeah, mazengu lipatana na Uden, akanisho hakuna maimsi wakali, so, nikampeleka decimal, akapatana na Punit. Alafu msio kaka nipea itrak. Tende kazi. Rasha mimkali. Nyanza gamziki tuna na kitari. Akajikanisha basi tuna dakitari. Sunajiwa fresha na kuwaga dakitari. Mtaani mini ordinary. Sigo getikari. Boss minare. Ndomana to them tunashindaga kelele. Wanataka mpango kando ati ni wadare. Boss hey nisha mare. Niko mdogo mdogo tu kwenye gare. Ha si usare. Nikisonga mbele wako pale pale, pale pale, pale pale. Si tuko kwenye club tuna pale pale. Pale lezo, yani pale pale. Narusha mizuka na pale pale. Medare mkare, jistari generale, kare, generali tangu kale, kare, kikundi serikale, yani sirikali tangu kale, kare, haijarishi kare gani, kare, kazi zote kare kare, kare, nakatika ile hali, kare, kashenkari inahari, kare, kari forward, kari Francis, hari, safari za mbari mbari, kare, biashara mbari mbari, kare, hatuchoki na hii safari, kare, sauti za kinyumbani, kare, wekelea kwa taki kare, kare, ya dakitari, nani kare.
Maisha ni wangu, sijapata mkari, mkari, mkari. Maisha ni wangu, sijamuona mkari, mkari, mkari.
Yeah. Mazeli kusana na huyu Dave, akanishoa dai manga ugari. So nikampeleka Wichita, akakutana na mamba, alafu mumu akanipa menu. Sasha ni demkale, alikuchenga seto akitonya boke, lakini sai anajidai machoke. Tunajua wale mademu anajidai maembe, but mtaane yeni guacamole. Si wa Minnesota, si ni wakayole. Ndio maana anashinda amepiga kelele, anataka mpanga kando umtele maragwe. So sa nishawae, chokula mdogo mdogo jo usihare. Shuta si usare, nikimanga kunde ako pare pare. Pare pare, pare pare. Sisi tuko busy na ugale ugale. Ugale leso, yani ugali sare. Maisha na sosa.
Maisha ni wangu.
Se vuoi qua, 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 se
La la la. Na sasa tunajua hiyo ni vibaya.
Sindio, sindaraka mudu kitu, nataka ndomani mawakol.
Na sasa nani yuko kwa nyumba sahi?
Sahi, madhi yuko kwa nyumba, mama boy yuko kwa nyumba, lakini kitu nataka kudu. Nataka kuenda huko nyimu wende hapo secret.
Dio.
Musimshoni nimepiga simu. Mweke tu kitu undercover.
Dio.
Mwende mchukue hizo vitu zote, hizo vitu sahi zimezidi. Hata boy sasa si washo boy. Boy ameka madush, sahi ziko kaa 50 huko zinapiga
kelele. Na boy ni mtoto wako?
Eh, boy ni mtoto wangu.
Kwa hivyo sasa
madush huko juu ya roof makwangkwang unasika kwangkwang kurukuru usiku asubuhi. Madhana shuna kuna.
Nitatuma ma inspector wangu huko. Ndio hapa unajua tukitumana tunachukuaga kila mtu. Hakuna maneno ya kuchukua ubwa peke yake ama buzi.
DJ Donna Ishinge Radio Amoma.
Sana ni mfiti bado yuko amehamia Nairobi amepata kachali mwingine todhi lakini bado namkosa akaniwacha junilikuwa nimesota sasa hata sikia aje nikiosa yule jamaa si hata sikia kuninyonga lakini jo mimi sijali nikimwalika lunch atakubali tutakula nyama choma na ugali kisha situpewe mbili mbili tafadhali atajua mimi ni nani yule yule kutoka Kariobangi toka hapo si tunaenda nyumbani na Mungu anisamehe juu ya madhambi
bado napenda demo hata sisi aibu ile namtaka tu turudiane bado demi kitu nitamwalika kwetu ile namtaka tu tubambiane
kwizi dema kuna biashara yake na pingine hata nialika kwake atanifikia stu na chapati amesha sahau yule chali shauri yake nikicheki picha zake naelewa mapenzi manake hata neza ongea na baba yake si bado mtu ajitetero safi neza leta ngombe kama 20 ndio anikubali awe na mimi nitaongeza mbuzi 12 na tukuku tuwili amini mimi naomba uelewe ya kwamba dema amenibamba kama masampa tuko dance floor niko hapo kwa bampa nashindwa kulala kwenye kitanda I say
bado napenda demo hata sisi aibu ile namtaka tu turudiane juu bado demi kitu nitamwalika kwetu ile namtaka
jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela niliyemjua sasa yeye huwa eleweki Sunday school tulishinda pamoja shuleni tulikuwa kwa siyu mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana alinifanya nimjue Mungu juni yeye alinihubiria mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea sasa yeye huwa nalewa mtaroni pia nalala Polisi wamemshika pia wao hata wamechoka Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda ni nini kilichokufanya kwake Mungu we uhepe
tulienda shule pamoja naongea na Pamela tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda ni nini unachotafuta kwake Mungu we
huwezi pata.
Nimjua Mungu pamoja eh. Uko wapi Pamela? Usiepe njo kwa Yesu eh. I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church with that girl. They wanna end you. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl. They wanna end you. Nini tena maisha hivi hivi. They wanna end you. Nini tena kulewa hivi hivi. They wanna end you. I remember we used to go to church with that girl. They wanna end you. Nakumbuka akisema ndoto zake that girl. They wanna end you. Nini tena maisha hivi hivi. They wanna end you. Nini tena kulewa hivi hivi. They wanna end you. Pamela yeah. They wanna end you.
Pamela njo kwa Mungu bado anakupenda. Ni nini kilicho kufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja I'm speaking to Pamela.
Today's my wedding day. Today's my wedding day. Today's my wedding day.
Get ready, I'm on.
She don't have time. Will she be mine? Will she cross my line? Today, I don't believe she gonna be my wife for the rest of my life. Baby, believe when I say
yes, I do.
Baby, believe when I say
I love you, boo.
Today's my wedding day. Today's my wedding day.
Greatest beat maker I ever known.
Tango jazzy kila mtu anashida 99. Inatenga katha na moja siyo rhyme. Sani vipi jama, nina mistari bala. Inawashika aha, na mini shati anda. Vile mina flow, mutadhani niko tu ya shada. Kila track, kila undi, ina mada. Story yangu waka kusaka mkwanza. Ndiyo maana sida doll, hadi niende anda. Jama, ever fresh, please for belea. Mukiwa over here, miniko over there. Nina jaro plenty, ndiyo naweza share. Hata code red one najua styles wangu rea. Kompe na miwadhi mimi na kubea. Shika head start angalau iwe fair. Mikono juu jisahau mara hiyo hiyo. Juu K.E. made me who I be. Usakutani pata chukitani. Nikisaka vihalari. Nikichora hizi mstari. Nikipaji si atari. Na kama una live, mimi nina live. Basisi si tu live. Nishu
nisha pata sai Kijani pata tuke jane Niki saka vihalali Niki chora hizi mshare Niki paji si adhani Na kama una lie Do mimi nina lie Basisi sedu lie Do nisha pata sai Nina ngoma ni kamlu ya naturungi Ama msakpere na ina shilingi Napenda reke kamulize papa bingi Na bado nasikiza hits tu kwa wingi Nina mazipoa lakini misiringi Mimi bila mimi kama rap bila firimbi Kuleta audience kama ezi za vitimbi Ama vita ya tutoi shule ya msingi Nilisha give up heart nika katana Nali akanishtua umetulia sana Nikiko juma hang down na siku pati tana Ma stress tukibao di zimenibana Nikishika hikalamu nitakamu na kelele Hata wakijamu niko fiti haina kwere Flow so cold hot you bless you Imagine hiyo ilikuwa Mike Shik 1-2 Chani pata tukitani nikisaka vihalari Nikichora hizi mstari nikipaji si ajari Na kama una lie do mimi nina lie Basisi si do lie do nisha pata sai Utani pata tukitani nikisaka vihalari Nikichora hizi mstari nikipaji si ajari Na kama una lie do mimi nina lie Basisi si do lie do nisha pata sai
Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough?
Take it,
yeah,
baby,
me too,
baby,
yeah.
Take it,
yeah, baby.
Si good boy, mimi ni rude boy Island's finest, straight out of the hood boy That means me ni Charlie wa mtaa Ukichill na mi, huta ulizwa swali kwa mtaa Turning me on, njaro za Kerry Hilson Ju ako so fly, karubani huko Wilson Siko Chris Brown, but ita chapa ilale Wax on, wax off, mbaka ingare Manze huski, minapenda huyu binti So paparazzi watu piga picha kama vinti Tutashinda kwa gazeti ka Kevin na Britney Rude boy, rude girl Bobby Brown now with me, you with me?
Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough?
Hayuzwi. Moja ya nembo marufu hapa mjini mzazi Wato tunotako tajiri sozi na tungwa mitkaswa Tuanalia kila siku kama tarumbe tarusi Yole meshushwa zaidi mjini na wakazari mifukoni Kila malaya na story na zote wazi fanani Kumbuka Zubeda yule binti wa professor Kashindwa yota msaidia ya mjini kuna mengi brother Wanachapa mpaka ndala kwenye nyumba za ibada Sio wote wanapakulalo silanganywe na luninga Huku kukwenye ofisari walopota kikurudi Hata mbungwa kwenu yupo huko atakuja uchaguzi Sio wote mambo ni safi mwingine wamegomewa na maisha wanaona hayo tarudije na swali walizowahisha kuna shamba kuna mbuga labda kwa ibia wajinga mawezo yatafanikiwa ni moja 10 unayafuga
so they say
yeah boss kids and I just say
watch wajini kuku
kuna uweza kupotea
yes
na 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 na
usije mjini
na na na
nisha kwambia usije mjini usije mjini nisha sema usije mjini usije mjini
Kanjo, halo.
Halo, huu ni Freddy, eh?
Ati nini?
Huu ni Freddy, mini Freddy.
Ehe.
Lakini, hapo ni Kanjo?
Dio, si Kanjo, kwani hujasikia vile nimechukua simu?
Eh, saa, sikiza, mimi na shida, shida yangu ni bigi jo.
Ehe.
Mimi nakaa hapa hivyo sauti.
Ehe.
Lakini wife yangu, mambo hii. Sasa amezidi, amezidi na kushua amezidi.
Ehe.
Mazo nyuma ya hao.
Ehe.
Ameweka makuku, madogi, mapusi.
Epo kocha. Pusi? Unamaanisha paka?
Eh, ameweka mapaka. Mazo unaweza kufikiri nyumba yangu ni animal farm tu.
Ehe.
Mavitu zimejaa huko nyuma zinapiga noise tu.
Na
surprise.
Na sasa sunajua hiyo ni vibaya.
Sindiyo, sunataka mudu kitu, nataka ndomani mawakol.
Na sasa dani yuko kwa nyumba sahi?
Sahi, madhi yuko kwa nyumba, mama boy yuko kwa nyumba, lakini kitu nataka kudu. Nataka kuenda huko nyimu wende hapo secret.
Dio.
Musimshoni mepiga simu. Mweke tu kitu undercover.
Dio.
Mwende mchukua hizo vitu zote, juu hizo vitu sahi zimezidi. Hata boy sasa si washo boy. Boy ameka madush, sahi ziko kaa 50 huko zinapiga
kelele. Na boy ni mtoto wako?
Ha, boy ni mtoto wangu.
Kwa hivyo sasa
madush huko juu ya roof, makwangkwang unasikia kwangkwang kuru usiku asubuhi. Madhana shuna kuna.
Nitatuma ma inspector wangu huko. Ndio hapa unajua tukitumana tunachukua kila mtu. Hakuna maneno ya kuchukua ubwa peke yake ama buzi.
Ati?
Ni kuchukua mama boy na kila kitu.
Ah, ile watu wameweka. Ngoja. Ngoja.
Hakuna kuongea zaidi.
Tumepiga
kajo.
Sindiyo
lakini. Sasa tu wewe ndio mwenye kureport.
Ngoja ni kushow. Amwezi kutuma inspector akuja achukue tu hizo mavitu zinaleta shida.
Hakuna
ng'ombe hapa hivyo. Lakini hizo vitu hizo mambu hizo manani mama kuku manini zimekuwa mingi, madark manini zimingi.
Hapana, tunachukua wote.
Amwezi kuchukua mama boy, mazuri ni noma.
Hapana, hakuna. Umesema unaishi wapi?
Hayo ni mama. Ngoja, sikiliza. Na kushow tu mnisaidie alafu mnataka kuchukua wife yangu mwende naye wapi?
Hapana. Lazima tuwashike wote, hata kijana yako tutabeba. Na pamoja na hizo paka pia hizo.
Ngoja. Hiyo story inifurahishi sahi. Sikiliza, okay, basi wacha basi mimi nibonge na maboi. Nimshoka hiyo story, hiyo situation inaweza kachange.
Ai.
Lakini ni noma, mwezi kama kuchukua wife yangu. Ni noma jo.
Lakini sasa tayari tunajua umeshtaki.
Okay, sikiza. Ndawapigia sahi tu, ndawapigia. Na wa call.
Haya. Sawa.
DJ Dona, Ishike Radio, I'm murder.